njagala kutandika kuyimba nkola ntya okufuna eddoboozi ngeriryo
olugendo lubadde luwanvu bintu nabitandika nkyasomanga ndi sikyesimanyi nti oba osobola okuminkiriza ng'osoma busomi kuyimba emyaka etaano nga tofuna ssente kati mufumba wooli
ekyo kireke tuyazanyo tuyuyo
Baby, tatata kakati mwonyambie kuse we mubulumi wo ze mwefunye kitibwa kuliko mwana kulika baby munange kuliko mwana wapi tatata kakati mwonyambie kuse we mubulumi wo ze mwefunye kitibwa kuliko mwana.